una na 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 una ayo oh oh. Kila siku nafuta nyuradi nyuradi, atuepushe na wafitini fitini. Nimelewa chakari na penzi lako jamani, sitokwenda mimbali, niko mwisho safari. Shingo yake kama twiga, nywele za kimanga, nyuma rigirigi huyu mwana lawama, akifunga kanga nyuma alivosunda, utamwana nasi nala nikijiramba. Penzi letu barida jigamba, ahe, 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 oh, penzi letu barida, tunajigamba. Nitakuganda karubaruba, sitotubutukutoka kwako, nimekufa nimeoza. Hata wakinitasoba, nitakuganda karuba, sitotubutukutoka yeah. Tunaendana, tumeshibana, zao lawama, kuchonga tukwa sana. Kama twiga, nywele za kimanga, nyuma rigirigi huyu mwana lawama, akifunga kanga nyuma alivosunda, utamwana nasi nala nikijiramba. Penzi letu barida.